سمي الله لمن حمدا ربنا لك الحمد.
Program yatiziwe za Kiislamu ti kalendi Sheikh Omar Jafar Jawala.
سمي الله لمن حمدا ربنا لك الحمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma baadi, tikutero kutipa mbuyo potoko za Allahu subhanahu wa ta'ala, ndikufuni la zabu ino mbendera chona adi mbendera chongo kwa mbendera petu petu, abwana atu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, okondedu anga omvera kuna kuliko onse kumamuli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ata patsidwa ofa kapena kuti ata uzidwa abwana atu sallallahu alayhi wa sallam kuti apatsidwa chuma, apatsidwa ufumu, komanso akhala akulemekezedwa, bola atasiya chisilamu, komazonsezi mtumiku watu sallallahu alayhi wa sallam adadzikutula. Adadzitaya, adabwezera kuti yayi zimenezo bwererana zoni ofa imene isiri yolandiridwa. Akuti ofa siri yolandiridwa kwa mtumiku watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zonse adazikana abwana watu sallallahu alayhi wa sallam, zonse adazikanka abwana watu sallallahu alayhi wa sallam ndipo adasanka chisilamu. Adakala moyo wake wonse mpaka na mpindi zomaliza ali wowopa ndiwo bwerera bwerera kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Adakala moyo wake wonse ali wotalikira na ndiza dziko sallallahu alayhi wa sallam. Adakala moyo wake wonse ali wotalikira na ndiza dziko la pansi sallallahu alayhi wa sallam. Moyo wake suda siyane ndizo linga zake mpangono pomwe sallallahu alayhi wa sallam. Ndipo sada pukanye bochiranga chake ndi Mulungu wake Allahu subhanahu wa ta'ala. Kuyambira pa ibada, kapena kuti mapempero, ngakhale so pa jihad. Nthawi yonse sada siyane ndi chiranga chake chomwe yeyu mtumiku watu sallallahu alayhi wa sallam anata kugwirizana ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndipo tidanenetsa kuti teka lomaliza la usiku, siri nkamupeza sallallahu alayhi wa sallam pokapo kata dzuka, ndikupita ukasukusula, kapena kuti ukachita udhu, ndikuyamba kupempera sallallahu alayhi wa sallam. Ndikumampempa Allahu subhanahu wa ta'ala, amena alibwana wake Allah, kwina akuntumiku watu sallallahu alayhi wa sallam akulira, kumapempera sallallahu alayhi wa sallam kwina akulira. Ndipo kena akachuma chidachuruka patsogolo pake sallallahu alayhi wa sallam, koma moyo wake sada sinte kapena kutisuda sinte mpangono pomwe. Ndipo sankate ngako kuchokera kuchuma chimene chida churuka patsogolo pakeji. Pokapo kachofana na ndi chuma chomwankatenga munthu aliyense mwanthu wamba, amene anali mchipembezo chimene chichi cha Chisilamu, kapena kuti amene adali mbali mwake mwa yeyu mtumiku watu sallallahu alayhi wa sallam. Kunalibe kuti chifukwa cha kuti yeyu ndi mtsogoleri, ndiye kuti ayenera kutenga zochuruka, chifukwa cha kuti yeyu ndi mtsogoleri, ayenera kutenga lions share, ayi ndithu zimene zozo kunalibe. Zimene zozo sizinali mchitidwa wa mtumiku watu sallallahu alayhi wa sallam. Yeyu ankatenga zofana na ndi munthu amene ali wosauka zedi, munthu wotuwa, munthu wamba mu community. Chuma chofanana ndi chimenecho ndicho mwankatenga ku sallallahu alayhi wa sallam ndi kumagwirisa ntchito. Ndipo adamwalira amuna olemekezekawa abwana watu sallallahu alayhi wa sallam, chishango chawo chodzitetezera nacho pa nkhondo chiri kupinyolo kwa Muyuda. Abwana watu sallallahu alayhi wa sallam tikutero kuti adamwalira chishango chawo chodzitetezera nacho pa nkhondo chiri kupinyolo kwa Muyuda. Maiko adagonja patsogolo pa iyeyu mtumiku watu sallallahu alayhi wa sallam. Ndipo mafumu adaimika manja, ndikumuvulira zipewa, komanso kuvomereza utumiki wake wa yeyu mtumiki watu sallallahu alayhi wa sallam. Koma ngakhale zinali chonchi, ngakhale zinali chonchi zinthu ayi ndithu mpangono pomwe sikuna mukhudze yeyu kudziwerengera, kapena kuti kudzikweza, kapena kuti kudzitukumula, kapena kuti kudzikuza, ayi ndithu mtumiki sallallahu alayhi wa sallam sada kudzidwe ndi adani yake ngati amene chifukwa amenewa ndi adani. Kudzikuza, kudzitukumula ndi kudziwerengera amene wawa ndi adani au tsogoleri wokondedwa athu omvera. Ndi adani au tsogoleri. Ndipo ataona mtumiki watu sallallahu alayhi wa sallam, momwe ena mwa anthu ankadzichepetsera akamabwera pa tsogolo pake kapena kuti pa maso pake. Makamaka alendo amene ankachokera kutali, amene sankamudziwa bwino mtumiki sallallahu alayhi wa sallam, amene amabwera kudzalengeza Chisilamu, komanso amene amabwera kudzafusa kudzafuna kudziwa za Chisilamu. Amataka una anthu amene wamo mwanka dzichepetsera, anthu amene wamo mwanka endera chonyonyomala, mo mwanka dzichepetsera pamaso pake sallallahu alaihi wasallam. Yeye ataona zimenezi ankauza kuti hawinu alaikum inna ummi kana taakulu alqadida fi makkah. Akuti ai ndithu pa ize upezeni ntima, upezeni ntima, kala ni womasuka, kana womasuka mwala ndidwa basi mwafika. Ndithudi mai anga ankadya nyama yofutsa ku makkah, ankadya nyama yofutsa ku makkah. Akuti sizikuvutikira kuopa, sizifuna phuma, sizoyenda chonyonyomara kapena kuti chowerama. Ai ndithu patsogolo pa bwana athu sallallahu alaihi wasallam ndipo funika munthu kumabwera ali pa ize ali womasuka sallallahu alaihi wasallam. Akuti munthu akamabwera patsogolo pawo abwana ayenera kumabwera ali womasuka, chifukwa abwana athu safuna kuti mpaka na inuyo mudzichepetse muchite bwanji mudzigwada kapena kuti muzienda ndi mawondo chifukwa chakuti mukubwera patsogolo pa bwana athu sallallahu alaihi wasallam ngati zomwe tikuzionazi. Ai ndithu zimene zozo mtumiki sallallahu alaihi wasallam sakuzifuna yai mpangono pomwe. Ndipo zimene zizi ankakonda kualankhula anthu amene ankabwera kwa Yeyu sallallahu alaihi wasallam, anthu aka amene adazorowera kulemekeza kwambiri mafumu kwawo, anthu amene adazorowera kulemekeza kwambiri mafumu kwawo. Inu apapa amatanthauza anthu amene pompa posachedwa apa anali kupembedza anthu anzawo, adali musinga za ukapolo zopembedza anthu anzawo pano pa dziko lapansi, pano pa dziko lapansi. Basi mtumiki sallallahu alaihi wasallam pamenepa kunali ngati kwauza kuti iyayi kuno kunkucha kwanuleka, kuno nkucha kwanuleka, sizifuna zimene zozo iyayi, kuti pa ize zikufuna kukhala womasuka, chifukwa amuna omwe mwabwerera kunoko kudzaona kapena kuti kudzaonana nawo, ife kunoko sitimaopa koma timango walemekeza. Amuna awa ndi mmodzi mwa anthu amtundu wa Chikuraishi, ndipo mayi awo ankakonda kudya nyama yofutsa ku Makka, kudzichepetsa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam down to earth, kudzitsitsa pansi kwambiri sallallahu alaihi wasallam, kudzitsitsa pansi kwambiri. Adani yake adaponya pansi zida ndi kupereka makosi awo kwa iye sallallahu alaihi wasallam kuti achite nawo china chilichonse chomwe akufuna sallallahu alaihi wasallam. Akuti awagamule mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam pa mazunzo onse omwe akhala akumuzunza Yeyu sallallahu alaihi wasallam, komanso pa mazunzo onse amene akhala kuzunza asilamu kuja ku Makka. Ndipo pa nthawiyi ma thousands amaupanga anali patsogolo pa iye mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Koma inu angachite bwanja amuna amene wawa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi anthu amenewa, anthu aku Makka amene amamuzunza iyeyu komanso amene ankazunza anthu ake, palibe chomwe angachite kuposa kuauza anthu amene wawa, kuauza anthu ake, anthu a mtundu wake kuti idhhabu fa antum tulaqa, akuti iyayi pitani pitani, inu dzipitani, you are free men on a free land, akuti iyayi palibe chomwe ife tingachite nanu, pitani muli pa ufulu, muli pa ufulu. Chipembedzo chake sichimene chichi chobwezera nkhanza, Chisilamu sichimabwezera nkhanza. Komanso mtumiki wake samene yuyu sallallahu alaihi wasallam yemwe amabwezera choyipa, mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam sobwezera choyipa. Zikuchitika ku Makka zimenezo okondedwa athu omvera, komwe adamuzunza sallallahu alaihi wasallam, komanso komwe asilamu adazunzika kwambiri, koma iye lero akuti sakubwezera chipongwe sallallahu alaihi wasallam. Ndipodi mpaka na adapatsidwa chipambano sallallahu alaihi wasallam chomwe adawononga nacho moyo wake onse kuti achipeze sallallahu alaihi wasallam. Moyo wake onse watera kufunafuna chipambano chimenechi sallallahu alaihi wasallam. Zisangalalo zonse zidakhala haramu kwa iye mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam pofuna kuti Allah amupatse chipambano chimenechi ichi sallallahu alaihi wasallam. Adaenda mkati mwa gulu la anthu ake nalowera kukaba mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam, nkhope yake ikunyezimira ndi misonzi pakamwa pakuturuka mawu omukweza Allahu subhanahu wa ta'ala ndi kumuthokoza Allahu subhanahu wa ta'ala, mpaka na pamene adafika pa Kaaba ndi kuyangana mafano omwe anthu okanira ankapembedza pa nthawiyo, omwe anali atadzadza mmenemo mkaba, ndipo adachita nawo mafano sallallahu alaihi wasallam polamula kuti onsewa mafano onsewa ayenera kuswedwa, ayenera kuswedwa mafano. Akuti sinthawi yopembedzaso mafano, sinthawi yoti anthu azipembedza anthu anzawo sinthawi yopembedza zinthu zomwe zakuti sizi kutimva komanso sizi kulankhula okondedwa athu omvera. Nthawi iyi nkuti iye mwini wake mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam akunena kuti jaa alhaqu wa zahaka albatil inna albatila kana zahuka. Akuti choona chabwera ndipo bodza lachoka, ndithudi bodza sirokhalitsa, bodza ndira pa ulendo, lili pa ulendo bodza, bodza ndiropita, ndiropita bodza, monga momwe akunenera mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Koma kupweteka kwake ndikoti bodzalo limadzachoka anthu ena atafera mchisocherero. Vuto la bodza ndiroti bodzalo limadzachoka, koma kuchokako likamachoka anthu ena amakhala atafera mchisocherero. Ndiye tsopano pamabwera nkhani ija yakuti mavuto kwa anthu ena, kwa anthu ena ndi phindu. Mavuto wa anthu ena kwa anthu ena ndicha ndi phindu. Kuchoka kwa bodza pambuyo poti anthu ena amwalira kale akukhulupirira chabodza ndi mavuto kwa anthu omwalirawo, achina abu jahal, achina abu lahab. Koma kuchoka kwa bodzalo ndi mtendere kwa achina abu sufyan, amene chisilamu lero chapeza, amene leroli chipulumutso chatani chapeza, amene leroli kuwala kwa apeza, chifukwa iwowo leroli ali mgulu limodzi la anthu amene ali wopanga zinthu zabwino, ali mgulu limodzi la anthu okhululukidwa machimo, okhululukidwa mchito yoyipa imene amagwira yopembedza anthu anzawo kapena kuti yopembedza mafano dziko lino lapansi. Inu okondedwa athu omvera, inuyo munthu atakufusani tizinena kuti ndithudi mpaka na panopa chikayiko anthu adakali nacho pa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakali nachobe chikayiko chonena kuti yeyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mtumiki womaliza, adakakayikirabe anthu mpaka na lero. Tandiuzeni inuyo okondedwa athu omvera, ndipo ena anu ndikuti mudakakayikirabe mpaka na leroli zoti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mtumiki womaliza? Inu mukamukayikire leroli munthu wakuti adapereka moyo wake onse kuitanira kunjira ya Allahu subhanahu wa taala, kunjira ya Mulungu mmodzi yekha. Alibe muchopeza mamuna amene yuyu munchito imene iyo itanirai, palibe china chilichonse chimene akufuna pano pa dziko lapansi, kaya chuma, kaya udindo, kaya ulemerero, kaya mphamvu, zonseza alibe nazo ntchito sallallahu alaihi wasallam. Ngakhale kufuna kusiya legase, kaya mbiri, zonsezi munalibe mmaganizo mwake sallallahu alaihi wasallam. Ngakhale kufuna kukhala wamuyaya ndikuti zonsezi kaya whatsoever munalibe mmaganizo mwake mwa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Chifukwa iyeyu sallallahu alaihi wasallam akukhulupirira kuti kokakhala ndiko kayala mphasa sikunoko iyayi, sipanopa pa dziko lapansi, koma kokakhala ndiko kayala mphasa ndikwa Allahu subhanahu wa taala, ndikwa Allahu subhanahu wa taala. Ndiye inu munthu akukhala moyo oyera ndi wodzipereka ngati umene uu kuyambira pa umwana wake mpaka na kufika zaka 40. Ndipo pambuyo pa zaka 40 akukhalabe moyo wake akukhala akupemphera ali pa mapemphero, komanso kwaongolera anthu kunjira yabwino, komanso ku jihadi. Ndipo kena akadziko likutsegulidwa kwa iye ndi kuona zisangalalo zake zonse zabodzazi. Iyeyu mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam ndi kuziona zisangalalo zonse zabodzazi za dziko lapansi. Ndiye iyeyu sallallahu alaihi wasallam akugwiritsa ndi kukakamira pa njira ya choona, kukakamira mapemphero ndi kukakamira utumiki wake wa iyeyu omwe Allahu subhanahu wa taala adamupatsa. Munthu woteroyo angakhale onama, zoona ino akaname after zaka 40, zoona ndi zodabwitsa kwambiri kuti iyeyo angamaname kuti akufuna chiyani, akufuna chiyani sallallahu alaihi wasallam. Basi dziwani kuti munthu nthawi zonse wadziyeretsa kubodza, ndiye mtumikiso ayenera kudziyeretsa kubodza. Ndipo tikunenetsa kuti nzeru ndi maganizo kuyambira kale kale mpaka na lero zikuyikira umboni za kuona kwa utumiki wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pomwe adanena kuti inni rasulullahi ilaikum, ine ndine mtumiki wa Mulungu kwa inuyo. Sizomveka kuti munthu wa moyo ngati umene wokondedwa athu omvera kuyambira ali wakhanda mpaka na kumafika zaka 40 ndiye adzimuna mizira Allahu subhanahu wa taala. Sizingakhale zomveka mpangono pomwe, ndiye wokhulupirira woyambirira omwe adachita machawi ndi changu kumuthamangira mtumiki sallallahu alaihi wasallam, omwe tikudziwa bwino mbiri zawo pambuyo pa chiwongoko cha Allahu subhanahu wa taala, adali nawo maumboni wokwanira kuti anka mudziwa bwino Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo nzeru zawo zakuya ndichikhalidwe chawo zimadziwitsa kuti mamunayu ndi mtumikidi wa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndi uyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam asada peze utumiki, ndi uyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam pambuyo popeza utumiki, ndi uyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam chikuta chikumulandira yeyu sallallahu alaihi wasallam, ndipo ndi uyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedi la infalake likumukutira ndi kumufungatira sallallahu alaihi wasallam. Kapena maso anu palichoma kuona chakusiyana kwa moyo wake, mukumuona akusintha kuyambira nthawi imene yoyo akuyamba kumene utumiki, komanso kuyambira ali wakhanda, komanso pambuyo pakuti utumiki waulandira. Ndipo mphamvu zonse wapatsirwa ndi Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala, maiko agonja pamaso pake, mafumu adzipereka kwa iye, mukumuona kusintha kwina kuliko onse, mukuona chosintha. Osateka wokondedwa athu omvera, osateka. Chabwino chabwino panopa timeko pang'ono pa zaka zoyandikira zaka za utumiki wake sallallahu alaihi wasallam. Zaka zija zomwe simungapeze zofanana nazo pa history, pankhani ya kukhazikika, kulimba mtima, kunena choona ndi ulemerero wokondedwa athu omvera. Tikunena zaka zomwe zidaonetsa poyera mbiri zomwe adapambana nazo mphunzitsi wa anthu, komanso gaida wa anthu amene ali mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi tukunena zaka zimene zidatsegula buku la moyo, buku la moyo wake sallallahu alaihi wasallam nduka tswiri wake. Ndipo zisadafike zaka zimenezi ndi zaka zina zosakhala zimenezi nthawi ya zozuzitsa zake mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Tukunena zaka zake zimenezo zomwe mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam analiyeka atatsimikiza zosiyana nako kupuma, zosiyana nawo mtendere, kusiyana nako kukhazikika, kusiyana nako kutambalala, kusiyana nalo bata. Ndiye ndikumapita kwa anthu ndi chinthu komanso uthenga womwe sada uverepo wokondedwa athu omvera, womwe sada ulandirepo wokondedwa athu omvera. Kapena ngati mutafuna tangoonenani kuti chinthu kapena kuti uthenga womwe owuzidwawo akudana nawo, uthenga womwe owuzidwawo akudana nawo, uthenga womwe ankaenda nawo mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Anapita kwa iwowo kukapereka uthenga wake mitu mwawo, munzeru mwawo, komanso mu ubongo mwawo. Ndi udindo wanji wokondedwa athu omvera wopweteka ndi ovuta kuposa wolowetsa uthenga mitu mwagulu la anthu wokondedwa athu omvera. Nthawi yomwe ukuayitanira za mtsogolo kwambiri, kutsogolo lomwe iweyo ukuliwona pomwe iwowo sakutani, sakuliwona wokondedwa athu omvera. Iwe wayamba kale kukhalamo mtsogolo limenero pomwe iwowo sadayambe mkomwe kukhalamo mtsogolo limenero lokondedwa athu omvera. Tikunena nthawi yomwe ukulankhulana ndi nzeru zawo, nthawi yomwe ukudzuka kuti ukagwetse foundation ya moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, kugwetsa foundation yopembedza zokhumba za moyo wawo, kugwetsa foundation kugwetsa kwake koyambira pansi penipeni wokondedwa athu omvera. Iwe uli ndi chitsimikizo komanso chilungamo wokondedwa athu omvera. Koma iwo wasa kudziwa china chilichonse chatsogolo limene ukuayitanira wokondedwa athu omvera. Usakukankhidwa kapena kuti kutumidwa ndi zolinga zina zilizonse zapano pa dziko lapansi. Usakutumidwa ndi mtima wofuna kulemera kapena kuti ulemerero. Komanso usakutumidwa ndi mtima wazira kolako wokondedwa athu omvera. Basi chimenechi ndi cholinga chomwe sangachifikire kapena kuti kuchikwanitsa pokhapokha eni zitsimikizo zazikulu mwa anthu oyera ndi aneneri a Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndipodi mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam analidika tswiri ndi champion opezeka malo ngati amene wawa, malo ofunika kwambiri, malo ofuna kulimba mtima kwambiri wokondedwa athu omvera. Dziwani wokondedwa anga kuti kupembedza mafano ndicho chinali chipembedzo cha anthu nthawiyo wokondedwa athu omvera. Komanso zisonyezo za mafano ndiyo dini ya nthawiyo wokondedwa athu omvera. Ndiye potengera ukadaulo omwe adali nawo mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pokambirana na anthu wake, anayenera kugwiritsa ntchito ukadaulo umenewo sallallahu alaihi wasallam. Ndikuti potengera ukadaulo womwe mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam anali nawo, komanso ndi khalidwe lake loupeza mtima, anali nako kuthekera kogwiritsa ntchito ukadaulo umenewo pokambira nande anthu ake. Koma mtumiki sallallahu alayhi wasallam azodabwitsa zake ndizoti sadagwiritse ntchito njira imeneyi. Kukambirana kaya mtsutsu wotani zimene zozo sizidali mmagozi ake amtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Komanso sizidali muma tactics ake amtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Sizidali mjira zake za yeyu mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Kuya ndikuwirira kwa njira komanso zotsatira zokumana nazo munjira zinalizo mutandizira yeyu sallallahu alayhi wasallam kugwiritsa ntchito njira yokambirana ndi amene wawa makufaru kuraishi okondedwa atomvera. Kukambirana nawo mwamtima pansi iwowo asadadzidzimutse ndi tauhidi amayenera kukhala nawo pansi kwanyengerera kukambirana nawo mwamtima pansi sallallahu alayhi wasallam. Tikunena izi chifukwa zinalizoteka kwa yeyu pogwiritsa ntchito ukadaulo wake pakulankhula kumata likitsa pang'ono pang'ono anthu ake ndi dzimafano zomwe iwo wakhala akupembedza kapena kuti zomwe zakhala zikupembedzedwa zikwizikwi za zaka wokondedwa athu omvera. Kumachita kulandirana ana pambuyo pa makolo wokondedwa athu omvera kupembedza mafano wokondedwa athu omvera. Akadayamba mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam mwina nditi mahalaka kapena tima family get together akana kugwiritsa ntchito njira imene yoyo malo modzi yamba zinthu zomwe akudziwa kale sallallahu alayhi wasallam kuti zipangitsa kuti anthu ake amuukire yeyu mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Tikunena kuti kuyambira mphindi zoyambirira zolengeza amadziwa kuti zimene zizi zimubweretsera zidani ndi anthu ake sallallahu alayhi wasallam. Ndipo zipangitsa kuti kuyambira mphindi yoyambirirayo kulengezayo zida zonse za anthu a mtundu wake makufaru kuraishi zilowere pa iyeyu kapena kuti zizilowera kwa iyeyu mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Koma sadapange zimenezo sallallahu alayhi wasallam. Ndipo umenewu ndi umboni oti iyeyu ndi mtumiki wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndi mtumiki wa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Adamfa saundi sallallahu alayhi wasallam. Adamfa mau wochokera kumitambo onena kuti ima ndipo dada ima sallallahu alayhi wasallam. Falitsa utenga ndipo dada falitsa sallallahu alayhi wasallam. Popanda compromise komanso popanda kuthawa wokondedwa athu omvera. Adakomana nawo kuyambira mphindi yoyamba ndi mtima wa utumiki sallallahu alayhi wasallam. Komanso ndi chitimatima cha ntchito imeneyi yoyitanira kwa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Akuti ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum lita'buduhu wala tushriku bihi shay'a. Akuti einu anthu ndithudi ineyo ndine mtumiki wa Mulungu kwa inuyo ndipo cholinga chake ndichoti inuyo mwene akumpembedza Allahu subhanahu wa ta'ala. Komanso musampatikize ndi chinthu china chilichonse. Ndithudi mafano ndizibwana zenizeni kupembedza mafano. Mafano ndizibwana zenizeni. Mafano tikuti ndi masewera eni ndipo ndibodza lenileni. Sizingakupatseni mavuto komanso sizingakubweretsereni mtendere. Sizingakuthandizeni inuyo. Umene uwu ndi umene udali uthenga wa mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Kuyambira mphindi yoyamba adakomana nawo ndi mawu amene wawa sallallahu alayhi wasallam anthu ake. Mawu opanda mkuluwiko, mawu achimvekere womveka bwino sallallahu alayhi wasallam. Ndipo kuyambira mphindi yoyamba adakomana ndi nkhondo yoyipa kwambiri sallallahu alayhi wasallam. Yomwe idakakamizidwa kwa iyeyu sallallahu alayhi wasallam kuirowa nkhondoyo ndi kumenya moyo wake wonse mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Chifukwa adani aka amene wawa sali molola wokondedwa athu omvera. Chomwe tingadziwe ndichoti adani a Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala amene ali makufaru kuraishi panthawi ino sali molola. Sali molola wokondedwa athu omvera kuti iyeyu apeze mtendere sallallahu alayhi wasallam. Kuti iyeyu apeze tulo, apezane ndi tulo. Akuitanira kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Koma inu kapena tizitero ponena kuti asilamu oyambirira panali chinthu china chake chomwe iwowo chinkawagwedeza kuti iwowo amulonjeze yeyu mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam zoima na eli modzi. Chiripo kapena chinthu china chake chimene chimagwedeza asilamu oyambirirawo kuti mpaka namuthamangire yeyu ndi kukamulonjeza kuti ife tima nawe eli modzi. Kapena tizitero okondedwa athu omvera. Tanduze koni inuyo. Inu, ndi mtima wanji inu, ndi mtima wanji omwe ulibe matenda azisocherero, omwe sunga gwedezeke, ndi kumuthamangira mamuna amene yuyu, sallallahu alayhi wa sallam kumutamangira katakwe amene ali mtumiki watu sallallahu alayhi wa sallam. Inu tukunena chitunzi tunzi cha munthu ameneyu, picture ya amuna inu, nkhope ya chikulire umwe anthu sada wadziwe, koma ndikukwanira komanso kukhwima nzeru. Amuna umwe adadziwika ndi makhalidwe achikwane kwane sallallahu alayhi wa sallam. Mamuna amene adayima yekha pamwamba pa mapiri, mawu nkumaturuka kuchokera mu mtima mwake ndi pakamwa pake abale. Mawu amphamvu, mawu okoma ngati kuti mphamvu zonse za mtsogolo zasonkhana mmenemo okondedwa athu omvera. Chiganizo chake ndi kufunitsitsa kwake kungokhala ngati zokhonza-khonza ndipo zikungodzilengeza zokha ndi kumadzifalitsa zokha okondedwa athu omvera. Kungoti mwina imeneyi ndi nthawi yopezera experience ndi kuthekera koti posachedwa abwerera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa iye mwini nkumapembedza Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala pa iye yekha momwe angafunire, nasi ya milungu ya anthu ake kumalo kwake, nasi ya so mipingo ya anthu wa mtundu wake kunjira yake ya mipingoyo. Kungoti maganizo amene waonena kuti mtumiki watu sallallahu alayhi wa sallam angalekerera anthu ake kuti azipembedza mafano, akadafala mmitumwa anthu nthawi imeneyo kuti mtumiki angofuna kuchita gain experience ndi kuyesa zida, ndipo posachedwa ati siya iye azipanga zake ifenso tizipanga zathu, sizikadatheka kualekerera, akadamasula kuti zimene zozonzo satani ndizosatheka. Maganizo amene wati kuti wonena kuti mwina mtumiki sallallahu alayhi wa sallam angofuna kuti apange gain experience, afuna kuti kutsogoloko adzatha kuti siya ife kuti tizipembedza mafano athu Yesu azipanga zake, zimene zizikadakhala kuti zidafala mmitumwa anthu ake kuti uyuyu inu angofuna kungoyesa ameneyo mwakuti mwakuti. Tikuti zimene zozo kondedwa athu omvera sizikadatheka kukhazikika mu mtima mwa mtumiki wathu sallallahu alayhi wa sallam. Akadama sura kalekale anthu ake kuti zimene zozo nzo satani nzo satheka. Sinanga iyeyu ndi uja adawalongosolera kale anthu ake bwinobwino kuti iyeyu ndi mtumiki wa Mulungu kwa anthuwo. Ndipo kufalitsa uthenga ndi kuwulongosola bwino ndiye udindo wake wa iyeyu sallallahu alayhi wa sallam. Ndiye sizikadatheka kualekera anthu ake kuti mpakana adziganiza zakuti iyeyu mwina akungoyesa zida. Ayi ndithu, ndipo kukhala chete ndi kulekerera nkosatheka kuchokera kwa iyeyu mtumiki wathu sallallahu alayhi wa sallam. Kulibe zobwerera mbuyo kwa iyeyu mtumiki wathu sallallahu alayhi wa sallam, pambuyo polandira choona ndi nuru komanso kuwala wokondedwa athu omvera. Ndiponso magulu onse asilikali adziko lapansi akulenga kwambiri, akulenga kwambiri, sangakwanitse kumukhazika chete sallallahu alayhi wa sallam. Tikuti magulu onse ankhondo sangakwanitse kumuimika ndi kumutchinga mtumiki wathu sallallahu alayhi wa sallam, chifukwa iyeyu akumulankhulitsa ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndiye mtumiki wathu sallallahu alayhi wa sallam akumugwedeza ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Iyeyu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akumuyendetsa mapazi akewa ndi Allahu subhanahu wa ta'ala, ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. China chilichonse chomwe akupanga mtumiki wathu sallallahu alayhi wa sallam akugwedezedwa ndi ndani? Akugwedezedwa ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndiye sangapangire mwina, ayenera kupitiliza ntchito yomwe wamutuma Allahu subhanahu wa ta'ala, ayenera kupitiliza ntchito yomwe wamutuma Allahu subhanahu wa ta'ala. Okondedwa athu omvera, mamuna ameneyu tidakali kucheza naye, tidakali kufufuza fufuza dangalira ndi kuwala zomwe anthu oyambirira adatsatira panthawi imene amamutsatira mtumiki sallallahu alayhi wa sallam. Ngakhale kuti anthu amadziwa komanso amaona mavuto patsogolo pawo, koma iwowo ndi kulumbira ndi kumenyetsa ngwangwa pamwala komanso kuyika mutu panjanji kunena kuti ifeyo tikutsatira, ifeyo tiyenda nawe, ifeyo tima nawe sallallahu alayhi wa sallam. Okondedwa athu omvera, pamene tikupitiliza kupanga kafukufuku ameneyu amene adawagwedeza anthu oyambirira kumutsatira mtumiki wathu sallallahu alayhi wa sallam, ndiloleni kaye kuti ndikusungitseni kaye mmanja mwaka Allah, ndikusungitseni kaye mmanja mwaka Allah, amene sikamasokonekera inu kena kaliko onse kamene wasungitsidwa. Ndipo ndinene kuti assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu.
Sami Allahu liman hamida. Rabbana laka alhamd.
Programu hii tinali ndi Sheikh Omar Jafar Jawala.
Samia Allahu liman hamida. Rabbana laka alhamd.